namhlanje ngoko ndicela ixesha lakho lokuthetha nawe. Mamutema ndingene egumbini ndicela amandla kuwe, ndicela amandla kuwe. Andasuphendula kanjani, andasucengwa kanjani, mhlambi mandiqale ndithi kuwe, awethu osemazulwini, malibathwe ngobungcwele igama lakho, umkumkani bakho mabufike, yakho mayenziwe emhlabeni njengoba isenziwe ezulwini, makube njalo nakwisimo sam. Bawo xa ndilahlwa nguwe andazi ndobheka phi na, ungayeki mhlaba sam. Thank you.